mono wa kuterekis, mameza la wani tegetis. Anilabi mono wa kuterekis, mameza la wani tegetis. Sasa nyovuga mipetushi, tono viska taska leta chi.
Was a song, babe, I've been telling a story.